Are you ready to give God some praise tonight? Are you ready to give God some praise tonight? Let me hear you shout! Yeah! Hallelujah! Yeah, let's roll, let's roll. Jesus. Woo! Come on, let me see you dance. Hey.
Bwana Yesu
weni wema sisi tunakupa sifa.
Bwana Yesu weni wema sisi tunakupa sifa.
Utendayo ni mema sisi tunakupa sifa.
Bwana Yesu weni wema sisi tunakupa sifa.
Usifiwe milele na milele twakupa sifa. Esima na adhamani zako, utukufu na nguvu zina wewe Bwana. Esima na adhamani zako, utukufu na nguvu zina wewe Bwana. Quillian. Come on.